Mardingo. Changa. Zedwap.com. The Changa. Kulibe angandilande. Krani imanena. Changa, the Changa. Kulibe angandilande. Angalande. Korani imane nanso Olo utaika pakama Kumanga tisi chako Sungalume Olo chitakala panzipa mapiri awiri Kumanga tindi chako Chitako pesa Sala 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 Amachi samala Chauta amachi samala Sala 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 Sala, amachi samala, chauta amachi samala, changa, chintu changa, pali bangalande changa, chintu changa. Korani manena Kuti wodikira Paiye mbuye mulungu Hatsala ndira mboto Korani imanena Zonse zimachitika Mukufuna kwake mulungu Korani imanena Sala, 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 sala Amati samala Chauta amati samala Sala, 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 sala Amati samala, chauta amati samala Korani manena Korani, Korani Ko, changa Chintu changa Palibangalande changa Chintu changa Na 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 Oh 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 Mulungu yeah Zedwap.com